toyombya munne simakola byontulugunya kitonda banga muntu munno nina okwambuka n'okukkirira manye gwanga muli mu nsi tewali mirembe misali n'emirembafu n'okusomoza bino byonkonjera ng'ompayirizo nsingisa emisango ng'olina evvulugu kankulinde mu kulo lyanjula ensonga mulabe wange tonsekerera gwe mbangwa yesana nyimusa woba tonyamba endeka nina omubezi yesana situla mulabe wange tonsekerera gwe mbangwa yesana nyimusa woba tonyamba endeka nina omubezi yesana situla mukyala wange kayanoba benalinzala bazawa mirimo ntetenkanya nfuna zirongo okubawo mukifo ky'okunsabira onseka ng'okunnyambongeya nina omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku muli olowooza ndinzeka enganda n'ab'emikwano mwe munjekera nina okwagala okweri katonda mulabe wange tonsekerera gwe mbangwa yesana nyimusa woba tonyamba endeka nina omubeezi yesana situla mulabe wange tonsekerera gwe mbangwa yesana nyimusa woba tonyamba endeka nina omubeezi yesana situla mfumite ebigambo otataganya omwoyo gwange n'ebikolwa ebingi by'okola nga tesina byangu teri mukisa gutava eri katonda byompalanira si musango naawe saba likyusiza embeera ebitakyuka mulabe wange tonsekerera gwe mbangwa yesana nyimusa woba tonyamba endeka nina omubeezi yesana situla mulabe wange tonsekerera gwe mbangwa yesana nyimusa woba tonyamba endeka nina omubeezi yesana situla ekinyambye nze kwe kulokoka okusumululwa ssaako ebibala wona ogondoli ly'amawanga ko n'obuwangazi bibi byobyenenya kukkiriza bwe bweyamo wekebere funa okwawula owonegeyena mulabe wange tonsekerera gwe mbangwa yesana nyimusa woba tonyamba endeka nina omubeezi yesana situla mulabe wange tonsekerera gwe mbangwa yesana nyimusa woba tonyamba endeka nina omubeezi yesana situla.